18th of May, 1988, and your name is?
Condisa Podile.
And you're a speaker of?
Khosa.
Okay, could you read that list for us, please?
Ukutya, ukutyala, ukutyavuza, ukutsha, ukutshikiza, ukujama, ukushiya.
And one more, please.
Ukutya, ukutyala, ukutyavuza, ukutsha, ukutshikiza, ukujama, ukushiya.